DJ R. The music superstar DJ R.
Heart deep is your love for me.
Oh baby, you got me falling.
kila aina, toka kita hadi China.
She got me falling in love.
Superstar DJR.
Nileona nichukia, hata jina langu takisikia. Nimekithiri upweke umetanda. Na siku kama hii na kukosa sana. Corona imekithiri upweke umetawala. Hasa siku kama hii na kukosa sana. Natamani ningekuona angalau siku moja, mwanzio nina kutu la mabusu. Natamani ningekuona angalau siku moja, mwanzio nina kutu la mabusu.
No, una causa grave.
Hata kwa msimu huu angalau time, quarant time. Nilewa unanchukia unandharau time.
Mi siko. No, I can't make it right now.
Oh baby, quarant time.
DJ R.
Hata kwa msimu huu. Oh love, yeah. Nimejaliwa moyo upendo, kipenda na
DJ R.
Ila skendo zimefanya sijaseto, mademu wananikumu vipaya. Mesha badili ata miendeno, nadai nimefuli ile mbaya. Mana sifanyi kiki tena na skendo, sina mnazo kisa wewe mama. Wananita play
The Music Superstar DJR.
Nimejaliwa moyo upendo, kipenda na penda gavibaya. Ila skendo zimefanya sijaseto, mademu wananikumu vipaya. Nimesha badili ata miendeno, nadai nimefuli ile mbaya. Mana sifanyi kiki tena na skendo, sina mnazo kisa wewe mama. Wananita playboy heartbreaker, bada kitendo.
Naseba
oyani ya mwenye mini, hata kama na watania. Wananita playboy heartbreaker, bada kitendo.
Naseba
oyani ya mwenye mini, hata kama na watania. Baby miso mtu wa mchezo mchezo. Tayari ushajua kwa naitaka yo. Mini mgeni ukuna hata niko toka pia sijayona kama yo. Gini mpya na chuki unochako, unavo kizungusha roi yangu nairusha. Yeah, nairusha. Oh mama, wana kubamba na vubi. Haya mambo ya naita yuzi, haya majimarefu hawa ya wezi. Chole sina mtoto mjini, kubamba na vubi. Haya mambo ya naita yuyusi ya ya manji marefu hawa ya wezi. Chode sina mtoto mjini. Eti ukisonga na nitasonga, utaki niguse na isha koma. Usiwe na wasi wasimami, mimi nitafuta unavyofanya. Eti ukisonga na nitasonga, na ukinipa pia sitakata. Usiwe na wasi wasimami, mimi nitafuta unavyofanya. Mimi nataka nipokate siachi, pokate siachi, siachi paka jua lichomoze. Ila sasa limetoka situ yote.
Boom Music Superstar DJ R.
Baby, one time. Bossy, baby, give me two time. Please, baby, give me one time, yeah. Give me one more time.
Tundu la sindano, kapita faras. Ndogo pango, amelo wa bahar. Tundu la sindano, kapita faras. Ndogo pango, amelo wa bahar.
Mtoto fundi flani toka Tanga, mauno flani ya kimanga manga. Anajua yani moto fire, fire, oh, oh.
Mashoka na mavudu kanchanganya. Anajua kama danga yani moto fire, mama fire, oh.
Can't get enough. Baby, you know that I can't get enough of your love, oh. The way you whine, you blow my mind.
When you do me that thing, do me that thing. Now when you do me that thing, now do me that thing. Now when you do me that thing, do you do me that thing?
Jo, basi geto mapema. Yonko mwenyewe na nakwapo masela. Basi jo, jo, basi geto mapema. Yonko mwenyewe na niko mahela. Basi
jo, Boom Music Superstar DJ R.
You know that I can't get enough of your love. Can't get enough.
DJ R.
Uzuri wa
peke yetu tutaishi kwenye dunia. Sikuwachi pengine uniache wewe na jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu, we ni jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu, achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya, achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love,
DJ R.
Sana, mina shindwa katoto wa eh. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby. Oh, Kenyan girl, oh yeah. You my number one girl, oh yeah. Oh Kenyan girl, oh yeah. You my number one girl. Mtaratibu kama Maggie, first lady. Pole kama Lulu, asani. Kuna tansha tamani, tuka kimapenzi na lilin mule. Kutoka na Avril, siwezi mind. Ila tatizo kisha wahiwa, bado kinipa sisemi mzio. Nitakula kimya kimya. Ana mashauzi kabuda, kiuno chake fela. Siko mtoto sana, mina shindwa mtoto wala. Ana mashauzi kabuda, kiuno chake fela. Siko mtoto sana, mina shindwa mtoto wala. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby.
Mapenzi kipofu macho yana tongo. Aya na mwenyeo ya maridhiano. Pitia na kata mamodo na anachongo.
Semi huru yula.
Upendo kwa yari wezi fosi moyo. Aso kupenda mupe kisogo. Tusipotezane temu silete nyodo.
Semi huru yula.
I need some love now. Some real love now. Yeloni kuta sitamani. Nipe pambe ni mwage rat. I need some love now. Some real love now. Yanaweza kukosta. Oh, mapenzi safari kiridhi ya ndo.
The music superstar DJ R.
Swaga ila high kit. Yoku si piggy fake you to put a nava fake.
Louis Gucci your brother.
Pengine glasses on
nakata madini mukari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu mlanya simenu hai. Naganyama si shobo kia tango mazikibuma. Still sassy spendi mazo ya talking check me no chuna. Oh baby what's your name? Uja uyu mwike nasi.
Kamata kinywa ya cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
Watoto na pombe, toto na pombe, toto na pombe. Nilichopata ni watoto na pombe, toto na pombe, pombe, toto na pombe, pombe. Totos.
Wananita sultano kugeto, njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali, tuende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini, na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua sio siri, samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza, usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha, nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu, aye. Manze ni leo, leo ndio leo, manyundo leo, watoto na
video. Baby, usho ni kuja uyu wiki nasi.
Mata kinyo anjeta waswasi, kama tingari na zima ya
tatu.
Sa zingine nae kupenda umpendi, unapenda mwingine, anayependa mwingine hata sempendaga. Na kila mtu anataka type yake. Sa zingine hata wale wenye hadhi na sisi tunawakataga. Oh, bwana alivu nipenda yule.
Alivu nipenda, alivu nipenda yule.
Siku jani nikamwaga, alivu nipenda yule.
Alivu nipenda, alivu nipenda yule. Siku jani nikamwaga.
Yule aliyempenda bure, oh nikamwacha kwa ajili yake yule. Alipata pesa na zaini hiyo sikuwa na maana. Kweli macho yalinyada,
akimacho ya ninyada Alivu nipenda kwa bidi Suzidi kanihonya mimi sisiki Urembo pekea uridhishi Oh inetaji zaidi
Go Music Superstar DJR
Oh niyole na yeji watamani ya pensi lango
Music Superstar DJR
Now I come about the Uko dining Now I didn't come about the Uko farming Sasa tuko jamming
Na wendo na wakata wembe
Wendo na kata wembe
Wendo na wakata wembe
Wendo na kata wembe
Wembe, wembe Unatataka madini
Wembe,
wembe Unawasuka gadini
Zaga zaga, umewaka, made ni mataka, ndubada unataka
Timi ata chit chat, chit chat, ey My damn kibao around the clock, ey Me crush all the one to four My damn kibao around the clock
I don't know the girls, don't I give it to them I get this, I mean I give it to them It happened, now I don't want it again La. I give it again So my damn dog I so seen a time Now my body man How many for sales Hey my body man Cause the girl Them me no touch Nobody man Cause him super Wrap up your body girl The sooner the monkey The longer the tail my nigga Go to yourself
So my damn When I bend the villa Di me na delay
Na go we young Di me na delay
Now when on a wakata wembe
When don't a kata wembe
When on a wakata wembe
When don't I cut a wembe?
Wembe, wembe.
Ah-ha.
Una kataka madini.
Wembe,
wembe. Una wazuka gadini.
Asema tam, asema tam. Sharubati maji matam. Pigia shere, pigia karam. Madman shivo sunafam.
Uma baby, kidogo, kidogo.
Pima tam, 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 tam. Uji nipone Tam, 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 baby Uji nipone Unipe ma tam, 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 tam Uji nipone, baby
Imekuwa tam, so nataka tena Hamecheza ngwari, so nataka pena Minataka meeting, niko na agenda Apana kati feeling, duni kama dela Nipe mara mbili kama jina ya mikuna Nagimoro ina, so nasikia kujikuna Na vile meiva, nasikia kujikuna Nisa pika ndula, chiki nimepika puma Kupeta baby, so na come to daddy Leo niko edi, ya mini ko inari Siku wangi stinti, nita kupadi Utatitititititit
Unipe ma tam tam, tam tam Uji nipone Unipe ma tam tam, tam tam Uji nipone Tam, tam tam, baby Uji nipone Unipe ma tam tam, tam tam Uji nipone, baby
Sasava upendeze Nataka tutoke dina baby Omimi na wewe Mipango metik wale check
nilewaga mimi wakati sina baby yeah. Oh, I don't know me. I want to spoil you today yeah. Oh, sheri wala usogope mfuko metuna. Tell me what you want to do, my boo. Hey, hey, my boo. We can catch a movie tonight, my boo.
Kinesa. Toka nime sota sina pesa.
Unanielewa sana baby. Mda wangu nani panga ugilizi.
Tell me what you wanna do, my boo. Hey, hey, my boo. We can catch a movie tonight.
Superstar DJR.
Kiuno chake cha kipeke, kiuno chake cha kipeke. Yani figa nane kamili. Tena magari na bicha, usiku na mchana. Washika dau na wasani. Mimi na mlaumu mama, yako uloriti matatizo. Uzuri wako swasari.
Superstar DJR.
Dr. Eddie.
Nahisi siko sasa, kuna kitu kinakosa. Kumbe leo sijamuona. I wonder if you feel the same way. Nasinugua na siumwi, chakula konye kipiti na silali. Hata kwa dawa za usingizi. Na macho yangu yanatamani kukuona. Nafsi yangu inakukosa sana. Na moyo wangu inajawa hofu na woga. Mali yangu wasije wakanipora. Na moyo ninakosa amani sina. Fikra zangu zinakwenda mbali kabisa. Ama jiji lishani nyang'anya yangu. Ila ni miradi kama na kukumu vibaya. Elewa yote kisa, kisa mama. Nampak abang Fabian.
heri ungekuwa sincere. Oje unaniwazaga, mana huku nakufikiria. Minakupenda kipimo sina, ni bora uwe macho, usije nilete walosaza. Kukupenda jukumu langu, sheria kuu kwenye katiba ya penzi langu. Ye uko liko uko vizuri, mbona simu shiki? Hivi uko na nani, unafanya nini? Wasiwasi ni nao
bali nyuma ukumbuke
zile zama
kambali, chunga usinuishe.
Oye unakumbuka mama
bali nyuma ukumbuke
zile zama
kambali, usinyache nijifie.
Mina kupenda mpaka
basi
uwe hola, mina kupenda mpaka basi penda mpaka basi. Mwagilasa ulo nipa nazingatia, ila nawe usijijisahau. Ukashawishiwa na watana shati na washika dau, ukanisahau. Nije nisusa utaniacha na mengi, bwana talia, 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 mama. Oh mimi talia, 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 mama.
Superstar DJ R.
Ujue basi we mama, nakupenda mpaka basi.